Amen. Amen. Jamani kuwa hapa support mita ani ni mabeste walitupa goma zetu tunimba ni wa waliziteza na mzetu mambo badi kichwani zika waganda ndo mana tuwakilisha kina bongo halugani kilitu pia kwanza matokeo ndo sasa maombi kwa maulana na tutaka minapata na shukuru sana maheza sikuwa chapa ndo mana tuko mbele wanasoma namba
chetupile leo ni tuna warusha chetupile leo ni tuna washika chetupile leo ni tuna waroga na warusha
Jordan kama kawaida niko still kama pile strong need to wait ni muhanga kujimana kama Al-Qaeda mataka dana kufanya imekamilika sili sinali washindani na shulika na chopata napo wenda pia hiyo faida kipina wapi nini basi na mitashika wana wangu aliye juu nipe wakika napo hambina damu hata kamilika hata wapate zote wote watalalamika niko nao mpaka na asu shahino media siwezi penda na chepenga kosu na azbika only class kuma kwa mtu plastika niko what's the name of me to finger? Stitching this with your face, but with the wrong finger. I'm full of order, I'm proceeding to the beat, so yeah.
Check the feeling, I need to know I lose ya. Check the feeling, I need to know I shake ya. Check the feeling, I need to know I love ya. Now I lose ya. Check the feeling, I need to know I lose ya. Check the feeling, I need to know I shake ya. Check the feeling, I need to know I love ya. Now I lose ya.
Hasa everyday ili tupate ganzi ama ni aje nibidi tunahitaji ndo maana tuwakilisha pande zote mita ati big up from a fan wangu tangu jadi na shukuru sana kwa kunipa nishangazi ni mbani tumechoka na bado tunatamba flame army zaidi juwa maheta zote tomeka tumesuwa kwenye game yani toka zamani pilka pilka tukaweza kona mwanga kakuja kama live na kodi kwa speaker ndo maana na amini mziki kwangu kibaji zikishiki kwa maneno na hitaji tupitendo uwezi niweka tini utabaki soma namba to yet nisha simama hakuna anaibana everybody is out them army take over
check the feeling leo ni tuna warusha check the feeling leo ni tuna washika check the feeling leo ni tuna waroga tuna warusha check the feeling leo ni tuna warusha check the feeling leo ni tuna washika check the feeling leo ni tuna waroga tuna warusha
Kwasi ni kuvara ni mewajibika Inisa pepa kuonesho meelimika Nita kila kwenye kia mana mkambika Everywhere drop cross kika mina ringa Hili kali hili hali huwe lewe luka Nima kanda brenda kruja puteza muda Tia ndonga tunabonga yani mabu shika Habia shara na rafiki tutafiki sika Na matea mpila sapsu tutamali sika Marafiki ndona fiki usha inuka Niko hii sipa hati kuna panda shuka Kama rindo pati kutapana mshuka Nilivo strong kinara na nyara beshara na panya Baile sioni asema MC sina papara kijenja para na wala mikwenja na pata kijena mchanja
Check the feel leo ni tuna warusha Check the feel leo ni tuna washika Check the feel leo ni tuna waroga Na warusha